ekitongole kya NERA ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu okufuna ennangamuntu n'ebiwandiiko ebirala kiregezezza nti bannamukono bakyaganya okugya ennangamuntu zaabwe empya. Okusinda kwakulira ekitongole kino mu disitulikiti ya Mukono Edwin Wasonga, abantu 35 n'omusobyo be bakeewandiisa okuzza obujja ennangamuntu zaabwe mu disitulikiti eno, nga kuba ne 13 ennangamuntu zaabwe zaafuluma naye bangi tebajjumbidde kuziggyayo.
Tuli mu bantu 35 be twakakolako renewo. Tugenda mu kadi za 13 essaawa zino ze bakatuweereza, naye n'endala ziri mu production ziri kumpi kusindikibwa. Kadi zino abantu abasinga babadde tebannabazifuna, naye tubadde era tugaba wano ku district aba municipality be bakasinga okufuna. Era kadi zesinga obungi za bitundu 2 ebyesudde.
Wesonga akubiriza bannamukono okujjumbira enteekateeka empya eteereddwawo okubatwalira obuweereza buno ku magombolola basobole okufuna enteekateeka n'obuweereza okuva mu kitongole kya NERA.
Endagamuntu twazzeemu kuzisembeza ku byalo, naye tugenze ku magombolola ag'enjawulo agali awana wamanga mu municipality. Tulinawo stations 2, emu eri wano Mukono, endala eri Goma ku division. Then tulina station Mukono South. Mukono South tulina ente njeru. Mukono North tulina Enama, Champisi, Nakifuma. Constituency eyo tuli Enagalama, tuli Kasawo, tuline na Gojene na Mataba. Tugamba abatuuze nti tugenda kweyongera okugenda mu magombolola ag'enjawulo mu wiiki ezo ezijja. Era exercise eno ey'omwezi omulamba gye tugenda okubeera ku magombolola, kadi zizi ne zisinga obungi zijja kuba zizze atuziwa abananyinizo.